I mean, fuck it, in the best friend. Minetana Vesa Bala.
Chiringanyona ino kashara munai. Na wapono rubiro na wapa shirai. Shirai ilai. Shirai.
Fucking stoyote te ashite.
Nakawa.
Upon stoyote te afike.
Nakawa.
Ineja stoyote te anshike.
Nakawa.
Mukufimbo keskefe kapok. Alelo lela chile andi kanok. Ifya oyo fika chitika laka tot. Shame on you. Chiringanyona ino kashara munai. Na wapono rubiro na wapa shirai. Shirai ilai. Shirai.
Fucking stoyo tete ashike.
Nakawa.
Upon skoyo tete afike.
Nakawa.
Ineja shkoyo tete anshike. Mwende thomba kafyanga kambala paka chelo. Swagi yeka yeka nize wili pa matelo. Eto nyonge na magelo kukutwalisha mudosi. Kuisibe nine mpozi.
Na wana teato nshita na mapalo. Na wana teato mpera na mapalo. Na wana teato shirano wikalo. Na wana teato mbushano wachelo.
Kutastilating kechezita kwa pali muli. Iyo levo ndefiko kupepe kamo no.
Sapala makantara fumano limenda. Ina naripika na mukawa nsalenda.
Mwem tote tapite.
Nakawa.
Fence tote tachite.
Nakawa.
Nakwa tote takite.
Nakawa. Nakawa.
Chiringanyona ino kashara munai. Na wapono rubiro na wapa shirai. Shirai ilai. Shirai.
Fucking stoyote te ashike.
Nakawa.
Upon skoyote te afike.
Nakawa.
Ineja shkoyote te anshike.
Nakawa.
Wendo pita molo wako sanga sokatoa. Saka saka mananga wapakusoa. Omu mpito mwona pitara mwarikaba. Kukabo kwa chumuru kwa kasaka dewa. Nato wapona swaki ya 3-2. Kukosa panjito chipondo cha mupati 2. 3-4 baga vya pangano tuntu. Kipita ndwedo ponde fumi nararundu.
Mwe mtote tapite.
Nakawa.
Efe nchitote tachite.
Nakawa.
Nukwa kitote takite.
Nakawa.
Nakawa. Alimuros.
Chiringanyona ino kashara munai. Na wapono rubiro na wapa shirai. Shirai ilai. Shirai.
Commander Wulong, get aside. This island, deep packs, watch wise, watch tiran. Tobelezino come with. See for the band. Say we the Pamatelo Sky Prince Pandola.
Thanks for downloading.
Yo,
it's promos.com.
The day
at Bush Road, HPV official.